Kutia wache songa ita mochi tongole chevi njigiriza nimi zanyo baka suzanga bakenda kutandike chukwe kweto mbakenda kufunga ni ya masomila wakuli kumutindo kwa nasale nga teba ina risanyo na dala batanda bakwe wandisa mobu tongole elie chitongole chine chitongole chevi njigiriza mudistu kutine wache songa chukule mbedu wa mo omyuka wakulida elie njigiriza hajati janati nakabugo sabye masomero gona gali ku mutendo gona sala okuwandisa mu bunambira masomero gano baka kasenti na masomero sala ina masomero gabwe batukaganya no mutindo kusinga okumala kusomesa abana begwanga na basomesa arechibugwe ategeze sabwate
ekisingira ddala obukulu ennyo kwe kukkiriza amasomero gaffe gano ag'abato okugawandiisa wakiso tulina amasomero agamerukawo mu kaseera kano tulina amasomero agasukka mu 600 ag'abato naye 600 eno yeeyokka eyakajja okuregisteringa weewaawo tulina amalala agaliyo agameruseeyo mu biseera bino education act ya 2008 ewa chief administrative officer wa district yonna okuba nti yawandiisa amasomero ag'abato gafuna license gafuna certificate za registration signed by the chief administrative officer je mwewandiise mu bitundu eyo mulina ba inspectors mukwatagane nabo mulabe nti babayambako okuleeta files n'okukola ebyo byonna ebisaanidde okubiteekateeka obulungi okulaba nti muwandiisa amasomero gano